Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakira be hidi be onno jam hande altinere chapandat lewru mars 2015. Bon jam silma chapal sappo jet yabbul silma chapal nay e joy generic kala bokere sori wonde kabaruji do Mamadou Ouattara won to boggi jande to hon competitor hande wiide wala fu ko hala do kaldal kilje aljengal en na no homo fu ana wi te gila yoga e jokka jama o tongi talkidi alje go o lewru mars 2015 pel murtude kayon fa hande kolita yaniaji lobbi walde leydi aduna biyetendo uyande en kañum yidi dewtere minen do kaldal aljengal en Addis Abeba yontere jabinde en men darde pelle mutude tongade e ko yawi yawi de balde fu den no tayata yo kuran wasali matede leyki dal sabide gasoil timmi e motereji mabbe ton di kala jom en kaborde palike chami e kamiyoru sandu loni biyetendo sey serno bangeji gawoto Niger do no fondino yaade wala fudu ko mi ma ta fom bangal yalla yonkiji wi ena iwale bismillah mo rosti jotamani fahan wala ko beedi e kabaro tongugol talki aljedi ena pelle murtule arabe kanye burda wi ena kanye bama anne lobbo faande ko hollata wi de be tongo be talki di kere de maro e galo
le to le del afrique de to sandu walde humnidu jam e deede kanko ministre hakkune male le del goddo ablay jop o li tiwide wakkati jono hono watto wonde jabbiraade no idum way wadde bonandaji dum faabotu do hono jiaddi kobbe kanye yimbe le gombe wadde bonandaji di li sahal leedi meden di fa hande o wadi no dango fewtude gube murtude o wi dum wadeno dum watta fu yalla tinino ko tongale dereji di ko kanje gube murtude duube kolitiwide wakkati jono dum wonon walde adnar Allah ndar wonde wonude be karhan ko be jida tawede wiide himmeji mabbe fu bamaka le hen kanko Soumaïla Cissé luttindir e laamo holitiwide wakkati jono hono ko kaldale kawrangal wonde bilade ko idum wembi mo sanne holitiwide hono curobe du le balde jabbinode fu wala ko be kali do hen ministre may hore mudu wakkati jono an bildi sanne sabidebe kan hokkude dum wonon jababuji himbe uttimbe yite e himbe le gawobe le lewru janvier jabbinono du wakkati jono bildi do hen fati kutteji wada dum won rakkunde mabbe kambe e leede le godde de be goni e mudun de
o dental walde leede afrique ne en yidi dewtere hunde fu do hono ko kaldal aljengal en ko jakita e mudu le batu teme en ne chapan e jene e jogobo en sandu woni yanta jabindu en Addis Abeba leede ne en hono hukmani no de no jaten dum wonno batu mudu wonno ko gonno to e dum mudum be ndardi pelle murtude en lantonga talki di ko yawi yawi e le hono ko isa faga ba mo balisti jota mani ko kel mo roy galu
le golleji walde afrique de be tongi dum fu le dewtere dum hawri do helloji jetti ko tongal e hen ko fuudu dum yowiki dum wonon tidalaji goddi le leedi meden di kanye ko bamako kanye gube murtude gonde haldude ko be kolitiwide be beltiki sanne dum wonon ko laamu bamako kanye gube tuugide laamu ode tinino hono ko tonga to Alger to ko faande ko kolitiwide li hen sa jeyi hono ko halda e hawra ton ko idum fondo dum wonon gube didde fu hono watterdu yalla jam e deejeran nyiba le mali fu e mangal mudum be bi dewter de do de rewa wiide mali yondi leedi wotri dina fu bel kama ar wayi wadde e nokko o be ngadi noddango fewde dum wonon gube arme murtude biide sina leedi di fecce be ngat no ngata fu yalla no cinnino hono ko tonga leedi reji di ko be kolitiwide non ta watta so dum nafa dum wonon yimbe la gombe le sahal leedi meden di faande be kolitiwide dubbe gollon golleji mabbe be tawete bangge mali be kolitiwide wakkati joni o dunno be ngata fu faabe beede dum wonon deder le sahal leedi meden di be kaba e jihaddi koobe dudum wonen le sahal ngel
sakira bitini netrom mi jago modo e helloji Facebook Twitter Studio Tamani di on jarama
tamani
de yere hedak likidal fay seeda de du e tawede kala kuran du wasal ta yudo ton jonjo fu en nangam gas wal hedaki e motereji mabbe ton di tidal laji mawdi won ko fawi e do jama o hintalag bilal kango mo lando ndire kidal ke goto ken Ousmane Diko
yo kuran woni ko wala minisma hokuno ila lewru jabbinu du essence dun na timmi joni o le hakilo goddum wawa hebede fa ngalure de heba kuran kabaru ndiyam yo sey ser darani robineji yogaji ana ndokandiyam yo lay gollerde cellal kanyu e yimbe gollanabe hore mum woni ko kuteji mum kewi sabe ene e wattu wulare yimbe baba bunude ndiyam mum en jarateedam yimbe du kebal mum en buytike sabe kuran be buri hewde nawtarade
gubal kessal dental parti politique kessi jokka hon won ko bangi e leydi meden di enna dene di en parti politique di tuga ki lamu o enna di ngana do lutondirde lamu o wala ko be joindiri galdo gubal taw kina taw fa be keba dum hono non be andire bide be e ngode leydi meden di sa fakaba kango bolan nondire avoka amadou cheule jara kere ne usmediko
so ƴeewi no mali worrini haala heɓɓe nano na ñaamo wawa ka haalede saabe heɓɓe nano e ley baali politique ana gondi eɓe ngala e fay nokku e ɗum tiiɗi sifa ɗo mali ɗo joni o heɓɓe hakkude ɓe yo ɗum kesum ana wawi hokkude foyre le dabare politique aku ɗo mali ɗo yo ɗum dental kesal ka kanangal wawa waddande en ko fammini fawarde e ɓeydari le politique aku so wana nano na ñaamo tuugui so hakkude dari tan le laatade kaybawo hakkude heɓɓe laamu kañe hirdu muɗum miɗen donti golleji daɗɗeteɗi ɗi le jogal hakkillo wala ɗo ɗum dari ka so a tawi yo dabare politique aku ɗum latto ɓeydare ɓe jogore noon tafen
nden no e ɓeɗo en jo en kaɓorɗe bonɗe kañum caami e kamyoru saldu luni jokka hon humaniɓe yimɓe e yimɓe cottuɓe gengaji muɗum a tolleɓe leyɗe goɗɗe gam basiji ɓe enna nden no heddeji gawo to ena Niger ɗum wonno ko kamyoru ndu fondino enna jonno wakkati min mi kebno kabaru ande min mata yalla wonkiduɗe hen na kedda wala keddiɗo yimrana kilo may galla nondiri e mbiyete valeur mbo wannana kanko mo horejo goto e nduɗo sandu kedde ɗum maro e galo
min kalna wiide ɗum won le leruji ƴaɓɓinoɗɗi mobile amen falama toon ka wakkati joni o wala fo komin paami ley hen hono yimɓele amen iwrito gawoto du fa jahale nokku o paama yalla hoɗo waɗi toon wala fo ko mbawmi haalande on wakkati joni o saabi de min keɓay dow hen kabaruji ñiɓuɗi ko mbiyami ley hen tan ɗum wonon yimɓele gomɓe toon ɓeɓe tinno ɓe jafinano ɗum wonono baale gonɗo toon ɗe paabotoɓe yimɓele ɓe ɓe tinnoɓe jafino hono jahol e garol mumen
sagiraɓe ɗo jam woni fo jam goɗɗo o ɗum won saabide holi tam wiide Baba Daga Maysa kanko mo directeur radio Mali kiɗɗo enna mo iwi hen Allah yaw muyti e makko hande altinere hande nden no ñaw o ɗum o lelake muɗum pes ɗum waɗi dogotoror wiyetede Luxembourg bama koɗɗo enna Allah muña en caggal makko muñe seeɗa saabide kabaruji goɗɗi ana godi sagiraɓe ƴeew ko woɗan banggal région ŋaji baale jama nden kañi e baale gana jeeyal laamu parti politique sigaso kewɗi jangguinama dow hono kawral ɓiɓɓe leydi meɗen ndi enna e hono ƴewtidide ɗum hono ko ɓuuri fuu ɗum tirsude ko banggal kawral yimɓe e ɗo ene ley hono laamu sigaso o englais leydi englais ɗum tuugui oɗo golle ministre dawri dal hono dawritinan ɓiɓɓe mali ngal ene landini seggunkoɓe ɗum jande to ene beete hande dow hono hunde fo wono jokka hono e hunde fo wono jokka banggal hono jaam no hani ñiɓirde e gurdan lobba no hani waɗede e leydi meɗen ndi balɗi ɗi ɓe gatta e ndeɗo jande parti ji politique parti politique mo biyeteɗo URD ono kañum ɓeydiɗoyike sembe ley laamu sikkuto ene saabide asaweere ɓettinde enna ɓe gaɗi to batu mawɗo ɓe joƴinto guɓal mawgal jokka hono bureau ji jeɗɗi fa jokka hono ɗi gara faɗi tuugo hono bureau mawɗo o enna ɓenda retra wore kanko jaate waɗa hoore ngal ɗo guɓal fa ɓe jokka ɓe keɓeno ɓe nandinira jokka wuteji garoji ɗi ɗum rewɓe biron ɓuremɓe ene ballirama en ko foti millionji joyyi kalisi sifa ndeɗo walde ne wona jallen wiyetede aprode nden no sa helle en faaɓe tori hono torriɓe ley basiɓe ena keɓa noon baylitira juuɗe muɗum en banggal golleji no keɓa keɓmaɓe ɗum no ñiɓirta toon yimɓe deede kuli koro wiyetede hono plateau 3 enna kañum ndu ene jiidi e hooreɓe service kumaniɗo bangga ndiyan e ceni ɗan to kuli koro to ene faɓe kolde torra pawiɗo dow maɓɓe nden ɓeɓe kolliti ɗum so himmeji maɓɓe jokka hono so jaabako fuu nden e ley baɗɗe tati garoyɗe ene kala fuu ɗum ɓe jarankoyɗe ɓe kollita mette maɓɓe toon keeñe yambereji yitumo wuri ñalowma keeƴenaɗo leydiyan ka ko lobbo nden hollite keriɗunkoɓe rewɓe keriɗunkoɓe ena hollitama nokku waɗi heno bongu wa e ley cercle kuccala to ena fa rewɓe compité dow hakkeji muɗum en dokkeɓe maɓɓe dum ɓeydo ɓe ƴeewano ɓeydorto ene ɗeɗo baalde gana jeel lam wiyeteno grade comme kañe e oxfam kañum tuuguiɓe ko foti directeur en cuuɗi l'école kay capanɗe jeego en puɗɗi jangguinede dow wattu ko yimɓe kaani gollude e muɗum jaati jaati balɗe ɗin ɓe gatta e ndeɗo jande fa hono jokka directeur ɓe keɓa jokka hono no jakitoro nden noon no mbawi ɗum lanninirde golleji ɗiɓe keƴotoɗi enna dan no sakirabe on kumpitama hande wiide wala fuu ko jabi dan no yaata warata wi kakke do kaldal aljengal na gila yoga en tongi talkidi alji dan walde meden maunde leur wonde afrique wetan union afrique na kambe dum be jedi dewtere addis ababa e leyontere jabinde na wiide be dardi pelle murtude en tonga talki dan no alji di ko yaawi yaawi de balde taja taja kuran heewi e lekidal ngam hono motere jima bi keddora kito gas wala essence kasi jo en kabarde bonde palike kam yoro ndoka sallu joka hono loni wietendu sey serdu en niger be pondino yaade an har ko tawede kabar fu e baka yalla yonki heddike en na yadake sakira be munye seda sabide yewtere fuda ko no wodi